Yeah, yeah. It's always music.
More.
I'm gonna fight for your love, that's a lady. Nenda kula nisabuli ya kusikula baby. Kajisiko kumacha kankulida. Wemba sikula bimboza nyalika kamula mukwano kwa gala. You know that lilo tukole yoka dating. Baby kwa gala, you know that. Baada saba yoka dating. Baby kwa gala, you know that. Lilo tukole yoka dating. Baby kwa gala, you know that. Baada saba yoka dating. Baby bawala manji baba singiram. Unyume somu kwa nuguteka mulu masim. Mwana muwala ye wasibuka wawuli. Kovu galobu gombu unyume sama saji. Chenditeko baby sabo chidieko. Firingizo mkwa nubenti wezi situka mula. Usula ubine uchanga sikulava. Nega lusulenga nange baby nga kukwata kechiro. Kulira ubida lango ya kukwatako. Umutima gwange siri kwekwe kwa marira kumanya. Kajisiko kumbacha kankulira. Mbasi kula bimbuza nyalika kamula mkwano kwa gala. You know that. Lilo tukole yoka dating. My baby kwa gala, you know that. Baada saba yoka dating. Baby kwa gala, you know that. Lilo tukole yoka dating. Baby kwa gala, you know that. Baada saba yoka dating. Baby kativi kwa muhani ngateka nyuma uva wanyumirwa sine emo chikolo tia baby. Mwana muwala mpozo sibuka wam. Mbasi kula biuluna kolo siru wala alufu. I'm gonna fight for your love, that's a lie. Nginda kula nisabuli ya kusigula baby. Wala iwatali baby, I suffocate. Kukwatana mpola mpola because you delicate. I'm gonna fight for your love, that's a lie. Nginda kula nisabuli ya kusigula baby. Kajisiko kumacha kankulira. Mbasi kula biembuza nyalika kamula mkwano kagala. You know that. Lilo tukole yoka dating. My baby kwa gala, you know that. Baada saba yoka dating. Baby kwa gala, you know that. Lilo tukole yoka dating. Baby kwa gala, you know that. Baada saba yoka dating. Baby. Obade wadi ya mkwano katimbuza. Bachi banda bala funga banzunza. Omutima bayuza kativi hundu. Njagalo bere musa unga we wasugiza. Omkwano buli na sumudula kweyongeza. Ngenda kuwabuli karunji kenda subiza. Meye nitumbiza saundi kweyongeza. Njagala munyigo munyigo no chiekuza. I'm gonna fight for your love, that's a lady. Ngenda kula nisabuli ya kusigula baby. Kajwisi kwa kumacha kankulida. Mbasi kula biembuza nyalika kamula mkwano kwa gala. You know that. Lilo tukole woka dating. My baby kwa gala, you know that. Baada saba yoka dating. Baby kwa gala, you know that. Lilo tukole yoka dating. My baby kwa gala, you know that. Baada saba yoka dating. Baby.
More
is always music.